Bephume esitokisini kade ngigijida imaning rough nakelweni ntwana yami futhi ngihaya yalela-ke mina isikelemi futhi ngiyasibhaya hhayi futhi ngilenda ngithethe inkalakazi ezamandoza phela ubhuti inkalakazi.